Yangolope mami kota podokit.
Sana.
Champion koye nyo
nimechoka sana
nimechoka sana champion atege ngo
nimechoka sana
abale tege ngo noi.
Beru inyo ni jotogo, enyo ni ngisi daketi iboro togo. Hegeva trastebe ngisi chabo toto, konye teidengo hiba roundbe moto. Champion ni mekanyaga moto, kila siku ni nayo changa moto. Yeah. Nilikuwa na dhani wewe ni wangu, kumbo likuwa na poteza muda wangu. Marafiki zangu, familia wangu, wote wanauliza yule muke wangu.
Etege ngo, etege